It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke. Wolan, Kemba Toto. Wolan, Chica Toto. Wolan, Kemba Toto. Kama Huna, Kana Mama Yapo. Sikujabo. Kana Mama Yapo. Kama Huna, Kana Mama Yapo. Sikujabo. Kana Mama Yapo. Kama Huna, Kana Mama Yapo. Sikujabo. Kana Mama Yapo. Kama Huna, Kana Mama Yapo. Sikujabo. Kana Mama Yapo.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Nyone gal ka leo tamtres.
Nipunguzie. Pala.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Wolan.
Like a match. More fire. Gas.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Nyone gal ka leo tandress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bang, bang, niku bang, bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufa, ta solo ni macheta. Sio kumi nalipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama huna, kana mama yako. Sikujabo. Kana mama yako. Kama huna, kana mama yako. Sikujabo. Kana mama yako. Kama huna, kana mama yako. Sikujabo. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti, kuna nduru giza ni tititi, bobo shanta ya 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 shanta ya 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 dushka wika oh mama 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 santo santo ka 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 nyundo msumeno tunapaka nana nyonga nduru nduru cheza chini kawa iguru guru. Mtamu kaskari nguru nguru. Wakora kakondani sini turu turu.
Kama huna, kana mama yako. Sikujabo. Kana mama yako. Kama huna, kana mama yako. Sikujabo. Kana mama yako. Kana mama yako. Kana mama yako.
Jege tu yomu. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomna bambika. Kama nilitegu ni pato mepika. Kama weni maigu ni pato metisha. Sura za mababu mazizi na tisha. Na kama wazimo ni jabidu na pisha. Ikus inatupa siyozi fika bei. Heri shike mafuta ni jipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini Mungu bado utade. Hii ndo ufala ilfanya sigeo zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha, dizina lipuka. Tuta moro sash, cheze nae kaboka. Kuga moro dash, piga brother ya luta. Sema team siku sako, joy inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chatisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Nina saka ganji, kisha nipuka. Punguza kukupa, tupa kutupa. Kipaji na jomla bambika. Uko ndende na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, kila atakoma. Kama ni noma, ite basi na mangoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Oli wa ndelo, wakicheki wanakonda. Oli big things, oli shika anakonda. Mina washa koro na mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama, kama, kama ni yosonga. Kisi duge black, you black joto. Wana piga nduru nimeshinda loto. Wana sikia wivu nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Nina saka ganji, kisha nifuka. Pukusa nifuka, tupa kwa pipa. Nina kupa, jina zomla mamika. Mijia imeja.
Everybody
Everybody shot tomato. Everybody shot tomato. Everybody shot tomato. Everybody shot tomato.
www.djlitmus.co.ke.
Everybody shout tomato, na na. Everybody shout tomato. Everybody shout tomato, na na. Everybody shout tomato.
Whoa. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Hey, I challenge you to bande. One time, tu wanshe chiko kwenye kite. Hevelo nani ganga mo. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibokoyo. Ntalamba filo lolo. Hevelo nani ganga mo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kiboko yo.
Oh yeah yeah.
Nitalamba vilo lolo. Hey. Mtoto sex umengaru umeoga na mafaranga. Umenipandisha joto. Siwezi lala. Unafinya kona piga ngeta. 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 Finya kona piga ngeta. 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 Unapiga ngeta. Ngeta, ngeta. Finya kona piga ngeta. Ngeta, ngeta.
Kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo nitembe. Niache kutetema. Tukiepushe na waongo.
www.djlitmus.co.ke.
Ulinze nguzo chumba dongo. Benzi tuwezeke na maemu. Benzi langu la kisigua. Na kupata ratibu. Na miuno na inengua. Washikwe na aibu. Kahumo na watagua, wakose wako watibu. Wenipe mambo ya pwani, ati mwenzako na nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Mgubara mgupwani, kama unaruka senyenge. Wenibinyie kwa ndani, nitoke malenge lenge.
Saula.
Mambo ya weke adharani.
Saula.
Kwani unamwogopa nani?
Saula.
Uyaweke hadharani.
Saula.
Yeah. Kwani unamwogopa nani?
Saula.
Kama karata umelamba dume, wengine gara sabado.
Saula.
Tikitaka kinyume nyume, mashuti kama Ronaldo.
Saula.
Karona jitika Saula, kajikupa kwa kiwanja. Kibichi bichi kapaula, wakajala masanja. Yeye
wenipe nisivyo pewa, ninisi raha ya dunia. Nijone mwenye ngekewa, mafisi waki ninunia.
Niposi usiogope, sauni fiche mobeto.
Aye.
tena mashosti na waropoko etu jichimbie mageto. Unipia mambo ya pwani, eti mwenza kona nenge. Kanga moja pegani, uno ulifunge tenge. Siku ya kufanyani, kinyozi kakosa wembe. Kule Mtwara nyumbani, tunaitaga singewe.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani una mungo panani.
Wacha, wakule moto. Wacha, wacha, wakule moto. 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 Ida singiri au mili, misi pigi dili. Femi mkali wow, femi very pili pili. Lady S, lady skima, uno plus four. Oh no, hawani chiki John Cena mini. Smackdown girl, she with a raw. Bad girl, hakuna kitu waneza ni show. Washo, huku mindyo huwa tesa. Huku mindyo pump, huku mindyo wapa pressure. Wasa, luku luku na mado kwa kibenje. Chunga chali yako na nivuti yanga tenje. Na sina time nina rolli. Na kawa na wivu DJ wapatie side ya karoli. Nina sauce, alafu nina sauce. Mindyo sime piki roza hawa wezi josha. Mina ganji zangu hizi zangu sisa shanta. Wala hindi kashuto kami wani kito losa. Wasa, wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. Wacha wakule moto. Wacha wacha
wakule moto. Wacha wacha wakule moto. Ipepete, ipepete. Ipepete, ipepete.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Attention killer, oh you be fine, I'm a fashion killer. Oh woo, African Zima. One them no me love a bad girl killer.
Ayo, ayo, it's your boy Killer Jafrika right here, aka the Sound. And I'm chilling out with the best DJ in East Africa. DJ Litmus, I'll see you.
Ipepete, ipepete. Ipepete, ipepete. Ipepete, ipepete.
Ipepete.
Rada!
Masa Wood.
Hula!
Kenyan Gold. 001.
Motiskita! Kiuno bila mfupa, eh. Unavyoka ata. Malkia fali pupa. Wako nimedata. Sura changa changa. Gozi ya gogobata. Shepunga lisira sanga. Yani swadaka. Mama wangu boyo utaupeleka puta.
Utakuposa.
Senyora mia mohu. My mama sita.
Come closer.
Katoto bisi kuti kuti.
Ale
Madriti twiti. Kameja zia kati kati.
Ale
yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki.
Ale
Madriti twiti. Speedy mia misi fungi breki.
Ale
Tuki chiki chiki.
We mama.
Pepete ipepe. Pepete
ipepete ukinama.
Pepete ipepe. Pepete.
Pepete ukichutama.
Pepete, ipepe, pepete.
Kenyan boy, Kenyan boy, yeah. Ipepete, ipepete.
Pepete,
ipepete, ipepete. Ipepete, ipepete.
Pepete,
ipepete, ipepete.
Takufikisha hadi napotaka. Basi ongeza manchonjo. Leo taratibu misi na garaka. Mpaka majogo. I love the way you got it from me, daddy.
You turn me, turn me.
Fundi wako wa mapesi chumbani.
Mandigo ndingo
Niko geleka msumari.
Kwa nyundo ya komeo
Nisungushie kausukani.
Drive me loko
Katoto bisi kuti kuti.
Ale
Madriti twiti.
Meja siya kati kati.
Ale
Africa nzima. When them no be love for bad girl killer.
Ayo, it's your boy Killer Africa raw here, aka the sound. And I'm chilling out with the best DJ in East Africa, DJ Litmus. I'll see ya.
Catch a groove one time, feel the vibe one time, calculate one time, two time.
Hey, let me go sound when you check. Na leo na die, moja ya power that I will never forget. Drop me your pin and a location. Stack your stories and see me stack in my conversation. Stop, hey. Utani pata kwenye gate kama ni appointment. You know that I won't be late. No, this story najua well na relate. So katambo you can really start to participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while, but baby I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Take a selfie. Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
March life, you want touch your waist. My type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in the fast life.
Tunaenda prompti dim titi all along. Ni menotisi your form. Miko fiti tumebond. Sa tunengia zone. Utushike isha go down. Kwa DM lo perform. Na umemi ya
yeah. Take a selfie. Mimi na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Mimi na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Like mango. Sweet.
Sio ni sawa na una vision. Machozi mefokasi allowance. Una sit on. Suna jonga no pazia. Siati nko na mission. Pengine ni nao na siapa ndo na belong. Umeni like for long. Style fresh, sexy, smelling my cologne. Ushachukua self, you go ready now, it's on. You know you the one I've been looking for.
Are you the one I've been looking for? I come a little close, nigga, study more and more, yeah. And no doubt, I could talk a talk. Cause he let my feelings like his hand is on the front of and under. Chukua self, he to test his ass. And I boy on your case, like it undercover. Nino mano, I below me, test a move your bumper to me. Let an easy ticket to go on the boss, he go in. Grind the juju, chini chini when I'm in. I make decision, change position. I love that.
My shiny mojo, turn bumpy, shuna se moko sa, watch and ya kikishi. Young, wild and free, kitana na PD. Your force is the TSC. Leo ni leo, tia chilie. Tipige kifua, tia minie. Chukua selfie, mtu wangu we tesa. Kwanzi angoni ya juu, ina we.
We got selfie.
Mimi na my lover.
Do a selfie.
Mimi na my lover.
Do a selfie.
Mimi na my lover.
Do a selfie.
What a spell.
Roll up. Hey. Attention killer. Find them a fashion killer, oh woo. African zima, when them no me love a bad girl killer, oh oh eh.
Ayo, it's your boy Killer Africa raw here, aka the sound. And I'm chilling out with the best DJ in East Africa, DJ Litmus. I'll see
you. Gonna drinks now my yanks, drinks now my yanks, we come. Then you gonna drinks now my yanks, drinks now my yanks, we come. Sit up on a drinks now my dem. Drinks na madem, we come. Sit up on a drinks na madem. Drinks na madem, we come. Sene for idea, kuna kirora. We come to for a idea, loro na. We come. On a drinks na madem. I want to slide to come at him. Took it off, come at the come again. We got on a nana, we hook again, yeah. Niko game in the nina pega poster in the Messi kama ethics ita change position. But I don't have to bang. Yeah, niko na drinks na my yanks. Drinks na my yanks, wait now.
So then we'll jar on the place.
Niko na drinks na my yanks. Drinks na my yanks, wait now. Come on to sit up on a drinks na my yanks.
So mash it.
Let me turn you make you suck my bungs like a ball. Make me think get so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop none at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, yes, I do it gladly.
New penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda.
Ringi na nyagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo, na mimboko mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper, alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na na dundosa, pale down, pale down, kudundosa.
Venye umejibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda chako. Venye uicheza nga miudai, miudai, miupenda na penda.
Dosidoro baby, gurumisha is.
Sema take it, now die again.
Na drinks na madem, na drinks na madem. Madamu. Drinks na madem, na madem. Madamu tu.
Sini furahide, na kuna die again. Kasindano kame jame, karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogi lige mbonyosi. Nikajuja, juvile kakothika. Piga deki, na bado kanapika. Sema teke, na figa ni ya mita. Vile kanapen, boxa na haribika. Kichunambo,
kwa West Kongo.
Kiro,
Manchester, Miano.
Ile design ya nivel,
gide, gide. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteze nende musilete nyondo. I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sitamani. Ipe pombe ni mwageratu. I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sitamani. Ipe pombe ni mwageratu. Mapenzi safari, get in the end, don't knock it. Ila yanaweza kukost, yanaweza kukost. Mapenzi safari, get in the end, don't knock it. Ila yanaweza kukost, yanaweza kukost.
Umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kiza nikamamba ukija ikukiona. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia. Umewezesha, umewezesha. Umeivisha, umeivisha. Umeivisha, umewezesha. Na kuna venye mafisi unawatesa. Na kuna venye mafisi, na kuna venye mafisi. Umeivisha, umewezesha. Na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kiza nikalamba ukidai kukiona. Akifika Erianda mzokonya. Wabebe na kendo ukiguza kanyondo. Fika kani doto chine waba watu koko.
Nikikupa silver goronda pia kameno. Tumini girimba kwa shia kama meme. Kukaf na loyo zote nilechanga tene. Jusain na royo fisi kitaki kigeme. Chuna kindovu badaye kekate pembe. Chuno nyongo wa kekate kakadere. Napenda kondolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao kilas matembe.
I need some love now.
Cheza ngoma si utaka. Warembo wote include mapiraka. Tikla zimeja.
Attention killer. Oh you be fine na fashion killer. Oh woo. Africa nzima. One them no me love a bad girl killer. Oh oh eh.
Ayo ayo, it's your boy Killer Jafrica right here, aka the sound gym. And I'm chilling out with the best DJ in East Africa, DJ Litmus. I'll see you.
Number letter. Wake up. Go to my end, yeah. Aya, aya, ni me King Kaka. cheza ngoma si utaka. Warembo wote include mapiraka. Ti club zimeja, tunapati kwa kichaka. Hey mami, ebu dance na mi. Ukona chali basi, dance for me. Ukotaki basi, come for me. Mko wakapi basi, come na matri. Maboy wangu imbo, wawana luga. Wengine ni madingo, na njumu zina chupa. Selection, ya madem fly so sun. Kaluga chini, usiki wanatokana. Number,
letter, waiter, letter.
Hey, jeza karumba, pasuwa na misamba, pasuwa na misamba, jeza karumba. Hey, jeza karumba, pasuwa na misamba, bila kuyumba. Tingisha hiyo dhudha, yeah, yeah, yeah. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow. Takunja vunja mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando, hey. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Ase banju katu, hey. Nasema tena banju katu, hey. Bila mujali banju katu, hey. Saha ushida banju katu, hey. Ase banju katu, hey. Nasema tena banju katu,
Shamtamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja, now easy juku. Shamtamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja, now easy juku. Mumbo nzuri na tabia, na sura unavutia. Mishomizo maramia na what to do. Kama saloon na garamia, kaninda inanunua. Mishe mishe na changia na what to do. Aba sule pole twende mami, nikujue ndani ndani. Mahaba take over me, tuwatoke kina nani. Basi pole pole twende mami, nikujue ndani ndani. Mahaba take over me, tuwatoke kina. Shamtamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja, now is it you? Shamtamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja, now is it you? Shakorobo, 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 sha, sha, shakorobo, 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 sha, sha.
Wewe na mie, pamoja mpaka kifo. Na usichoke, kunipa moyo wako. Tuwe pamoja, mpaka siku ya mwisho. Shamtamani moja, shamonanga moja. Shamtakanga moja,
now I'm bad fella, want to suffocate. To the bad, you want the jellyfish. All I told be yeah, my body was yeah. All I told be yeah, what's it bad? What's it bad? Oh, what's the elevate? Ori mi kole abane. I'm bad fella, what you suffocate? With the bad, you want the jellyfish. All I told be yeah, my body was yeah. All I told be yeah, my body was yeah. What the tour be, and nobody will get, yeah. Nobody will get, yeah. And nobody will get, yeah. What's it buying up? Yeah. What's it buying up?
The time is now. The day is today. The five star music. Reports live.
Kariakondo nyumbani ndo sehemu tutaanza.
Kama ya nchi jirani
na mikoa kama Mwanza. Chips kuku mitaya siku kuu. Mwambie kachumbari so lazima vitunguu. Mambo yakiwa shwari mcheki na Mr. Blue. Kwenye upepo wa bahari aje na my sister do. Kwa baresa kula poni. Tunatumia pesa funga mdomo piga oni. Tunachoma nyama na wabunge mulize moni. Moni wa central zone majengo sokoni. Tunakula maisha unayoota ndotoni. Njoo punguze stress urudi kama utotoni. Hey shore, hii ni reality tena sio story. Njoo ule kwanje na janja usinza more. Duniani kuna mambo na mambo ni watu pore.
Shorty wanna take you to the downtown.
Shorty wanna see you be a piano. Shorty bow, you can't write down my details to kiss. Mi si po wona sekunde na miss. Najuliza mimi pandemi. Kila story na yopiga yendo mada. Nagombana kabiswa kimdis. Nakumia kwa moyo na his. Najuliza mimi pandemi. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
I belong to you. I belong to me baby. Do not do not do not do.
Kona na zubara oh, baby. Inapando na kicha oh,
na mkunja kabisa kama kambare.
Na shina kabisa sitaki sare.
Hakuna kumuri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Na mkunja kabisa kama kambare. Na shina kabisa sitaki sare. Hakuna kumuri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Everywhere I go, everywhere I go. Nyanziye buru buru hamza inako. Hasta na saka mkwanja sinado. Ina baki kama smoke ya crash na ina blow. Choking my core. Feeling the thrill deep down in my core. I'm a keep it real, don't know why figures keep on knocking my door. Ojui wanna miss now, ule msichana hardcore.
These streets we bande. Give them another ghetto anger. Skim skim zibande. Give them another ghetto anger.
Give them another get on. Give them another get on. Sing, 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 sing,
penda kitu kambie na kukia toko fuko na dhali mekwibie. Masho mi upiga kwa mamita, na bado njiwa semu na pewa gama mia. Akigabu mia don't do this, sawa basi sini judge. Mia changi yangi mamzinga, mi ukambash na mademu anaringa. Mia don't do my ratchet, mia don't do my sachet. Na kitu pamba, tunapija na yeye, tunapuka na yeye. Mia don't waste time. Mia
don't know what you want from me, yeah. Baby what you want from me, yeah. Don't know unataka ne, baby unataka ne.
Mia
Denga tojula Choya gala chofuna Nganebio kola totawana Yegwe Yegwe wange Baby gwe Zegwe manye Kujaga na malebi zivyo Oli zinebi rovi Yona yona mirete vyo walote Dandete mkukwasi Lelolu no lino
Chumamboga, paka no go, paka si jeni toka Megyal, baby, give me some more. Oh, oh, oh. Vila una voz ungusha, nesi ki ucha maji ando. Oh, 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 oh. Baby, give me some more. Oh, oh, oh. Bone vila una nipa, washamba wa
Mario Kando. Oh, 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 oh. Let me track, 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 baby. Chop me down, baby, track, track, track.
Filo meniweza na penzi lako nimelewa chakari. Oh yeah. Kwangu kumewaka jua kali. Mwaga maji nikate kiu kinipepe. Oh yeah. Nipepe. Oh yeah. Ah, basi leo tukosane lakini kesho tusiachane. Ani kimapenzi tuchizishane. Mimi na wewe hadi tusikane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kucheza muka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
Nakupenda, we never do you wrong, no. Wewe ndio mwenyewe. Wewe ndio mwenyewe. Wind up your body pretty baby. You me want me no care what they say. Yeah, the queen of the yard, but there no joker. Feel your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain, box over and over. I be your shield, girl, me no tie soldier. Deal with the matter, my girl, wind closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha.
Someone like you before, I never felt. Something like that before. Swenye upole, tena si mwenye hasira. Anibuye mi mwenye wati.
Ketanani, o gaga, toto show, nangi ya jogo. Mino shiza kichuya kwenye mechi, tukikutana lazima shinde go. Napenda ukipitisha ulimi kwenye sikio. Kipapasa kifuani na upa vyeo. Bakujuma kicheza kwa kwaru wenye kilio. Kikama TV natoka gabio.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Watch my love who bite. Why you a zippo single? Walking on a now, was it right? Ukita me a new bingi. Tofuni kipini shanga bangili. Nani pagami kiwili. Tukiwa wawili. Miuno kihindi chori. Napyojua kulisaga kachiri. Nani pagami kiwili. Tukiwa wawili.
Waonyesho navyodondosha. Kapota boki unobambucha. Wamera ukamini likesha. Walikutaka wakakukosa ehe.
Don't know, you're back and trendy. Tell these streets I'm coming steady. Them try block my blessing, so depressing. Oh, it's so depressing. Oh, so confident, no stressing. Focused on the grind, progressing. Tell me, leave them guessing, so obsessive. Oh, oh. One time for the hit. Two time for the true fans. Me, I concentrate. Seen I'm da for the new song. Hold up, she's back this time. She's back with a game plan. Call me queen of the jungle. I'm the female Tarzan. Y'all them please. Me not easy, can't you see? Them try get rid of me. Me not easy, can't you see? Can't you see? Yo,
I say, Kula Vako. I say, Kula Vako. Hola, Vako. Nani juzi tu nimekuwa usiku sako. Nikaku spot na wenzako. Wachana na wao, lakini we. Si umebeba sio Vako. Nani kama sio zako. O7 gani mami, niko ndani mami na yani na nani mgani. Back to you.
DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
I say, Kula Vako. Hola, Vako. I say, Kula Vako. Hola, Vako. Juzi tu nimekuwa usiku sako. Nikaku spot na wenzako. Wachana na wao, lakini we. Si umebeba sio Vako. Nani kama sio zako. O7 gani mami, niko ndani mami na yani na nani mgani. Back to you. Natupa macho hapa kule. Mi uchafu wa meza, ambia waiter apanguze. Ni kujoin vile unakafiki kwa kiki. Na ujue niko na keys to the city. Ni ukweli siko maji, siko tip. I say, Kula Vako. Hola, Vako. I say, Kula Vako. Hola, Vako.
Momonya panganga, punguza umama. Vako za kiproche za chini ya waba. Inonekana itabidi tuwa onyeshe. Sisi ndio kusema microphone testing. Hey. Aha, aha, it is a master. Ha, mizinga zikamba na mbicho kiwashwa man. Check it, mambanga ndio hawa man. Nunga chap chap na uwashe sigara man. Yeah, nikona story man. Kuyuroro ameingia box yangu. Tena ameingia inbox yangu. Kitu crazy uni demo boss yangu.
I see, kula vako. I see, kula vako. Hola,
oh, vako.
Got on a bundle on my phone. Send me picky and simbo, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone, pretending I'm mean. Leave me alone, leave me alone, leave me alone, pretending I'm mean. Leave me alone, leave me alone, leave me alone, pretending I'm mean. Leave me alone, pretending I'm mean. Leave me alone, pretending I'm mean.
Muna bambika na vako, zile nyuso mambasho. Ile idani kuhaso, mine kipanguza jasho. Muna eneza udaku, ndiyo mwongezo za macho. Lakini nakula kijapo, kofi soki na kahasho. Tangu niende kumasho, nimekuwa controversial. Gori zile niko nazo, zime nilete vikwazo. Maheto na kaza watako, baoje na kaza ngamaso. So usididi na mawazo, tu kama si yako ni yako. Na you can obi masako, omolo odinga obako. Presenter na dinga na paso, teda na menunu warafo. Mashonu piga kila sato, design ya tresi na mato. Sindo huku jarurashio, kuwote ya soda na chapo. Nina mbogi ya ushago, na wanyako wana nitako. Nina jeshi ya kina zero, na zine washiki ya dago. Mishi nangana kina wambo, kwa ile kibanda ya bango. Tukuki ya denge kanamo.
Sikia joto
temua vumbi temu
sato na kesanua
vumbi
tunawachafua
vumbi
tunawapa mafua
vumbi vumbi temua vumbi
tunakata funua
vumbi
wakezingua
vumbi
tunawapa mafua
vumbi vumbi temua vumbi
wanatukimbiza wasafie wapo makundi makundi lakini hawatupatie tunawaachia vumbi.
Vumbi temua, temua 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 vumbi temua.
Oh kama mashine ya koboa mpunga,
temua vumbi temua.
Aga tsunami changanya na kimbunga,
temua vumbi
temua. Kama gwalide la jeshi,
temua.
Kamu changa cement,
temua.
Chana jamvi kapeti.
Timua,
timua vumbi,
timua, timua mochanga, kama unavicheza
vumbi,
mzuka ukipanda, vua shati kama kwanga, timua mochanga, kama unavicheza
vumbi,
mzuka ukipanda, vua shati kama kwanga.
Asaka chile saga,
saga saga,
kamatia saga,
saga saga,
nesokolie gaga,
daga daga,
kinaga ubaga, twende temua,
temua vumbe temua, temua vumbe temua, temua vumbe temua, temua vumbe temua, temua vumbe temua, temua vumbe temua, temua vumbe temua, temua vumbe temua,
mwendo kama farasi,
oh oh oh. Tunawatimu
watimu kase kamani sasi
oh, tunawatimu watimu
tukunduki kibati
oh, tunawatimu watimu
hawatu kamati
oh, tunawatimu watimu
asakete mwe
timu timu
yani chemba
timu timu
fokua fokua
timu timu
chemba chemba
vidole chepeo kiuno mpini
timu timu
fanya kama goleo
timu timu
ifukue kwa chini.
Answer tena.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.